Ole gang. Wally Dan, attitude na Malaysia round one.
We watch out.
Sit back, relax fam.
We watch out.
Nico Nambidi on this. Kamba boy, basi get him.
Yeah, young bolo na Mr. Rosariza Goro. Right left me na kata ni na makaliza Zoro. Bado niko kwa stereo tangu nikiwa mono. Wako chekechea bado ile design ya lamba lolo. Mistari bado mobs yuko kwa wingi kaza tiger. Hitting at the game I'm trying to turn to my Aida. Utamu ndo inazidi mi ya sali never Biggie G. Mark Mendel eating a Buddha never BGV. Na niko ndani ndani cheki libido. She call me for M-Pesa why she need it though. And she know I be working like the new guy. About to get the money like a Ruby like Mui guy. Humble nigga with the future over big spender. Small boys, yeah, be chasing on a big tender. You've never seen a beat bender. Look at the dance to my melodies, yeah, be feeling like my chick's anger. Nunizia carry powder, pandi see a ladder. Now I'm gonna need my pishi, ya kijana toka tala. Shout out to Nairobi, yeah, I'm all about the guala. Wanna chuki tuki toko, si was kiza ni mafala. King kaka, kamba boy, kamba boy, king kaka. Chunga vlo na bonga, kuina mwaki mwingi huu mwaki. If I was you, I would surrender no mollies. Hini la kombinoma ya blackina Chuck Norris.
Niko na bars on bars, mali bazenga wanalewa. Niko na bars on bars,
bazenga umelewa.
Niko front page your pals, minko pull out your phobes. Third and cars, minko first class on board. Niko, niko, niko tripping maju. Wow, wako wako ego tripping kagu. Miss your mwalimu English, but naangalia koma. Vile naitaka mtakula, round him takonda. Napadilisha lines kama mfungwa wakamite. Mina peana mwogo, we peana kamite. Nilikuwa bad on the move and ziza. Sae niko backstage wana. Chuki wako nayo, inonegana iko shida. Bado na keep it real, come toy wa eko diga. Our tabloids, awajai kuwa right about me. Ata sazile, wana write about me. Mademo na mwaga mate wapewe beat wafai. Sano mishno kwenta techno pewe kiti wakai. I guess it gets tough. Amindo mwenye nyumba nyindo 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 guest up. Na wapiga dental ngumi kumi kwa mdomo. King presidential Rolex kumi kwa mkono. Drake kwa stereo, Jizzy na Minio.
Started from the zeros, I say now we millions.
Coming for all of you. Kwani mtadu, wakijificha tunafunua vile timi ya lidu. Tona kwa sura zao, alama ni black and blue. Kwa hayo machache tu, mguma crutches tu. Mama kende kwa steeds zile my son was the breadwinner. Ni wacheta ka 10 plus, ite buy dinner. Dweni zonjugu VIP misili puangu in peanuts. Mimo nye madare, I say nilisha cheese. Ini the last 5 kwa jaro vile mna ujinga. Fake sana, simuwa mie uchina. Jutiki kutana kuna moja atachinjwa. Ata mtuwe ae kwa pati pati ya mwezi mpata pata. Mindo nilibadishwa kili uko Kenyatta.